studio kalangu kettiniɗon sigilaji muɗum eɗen goodi jamɗe joyi mintaji sappo e joyi woni ko ƴaɓɓori kibaruji ma fulfilde komin Oumar Hammad jangata nani koye hande subako deppiteɓe maɓɓiti hawride to suudu mu'en Sawara to mbowuno no gaɗa ɗo bonanda loore waɗi to endan dow laawol dakoro e nder kibaruji meɗen min pamtinan ɗon fa woɗi yewtere meɗen pindinan hannde haltanana caggal nde hippitere waɗano to endan ko laati soggeji mbara min keɓi yewtididdo e niɗɗo jon andal dow filla ɓiɓɓe bomɓe mbiyeteɗo docteur Dikko Abdourahmane kanƴum ndu woni ko kibaruji ma e fulfulde tilorto kori jam hirtema yerno kalirannomi o hannde subaka o woni to suudu Sawara to ɓe deputeɓe mbowi no gaɗa golleji muɗum maɓɓiti hawrinde nde hawrinde du daltana dow filla ceede ɗe gomnati gollirta ko duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati caggal balɗe capanɗe jeegon ko ɓe njahata ɓe ngaɗa e ƴewtinaaki maɓɓe dow laawol laamu kawjingol kawrol ceede ko ɗe gomnati gollirta ɓe kolliɗo enda ko hitaande duuɓi ujunaaji ɗiɗi e sappo e jeetati milliyaruuji hemre e keme jeenayi e millioji capanɗe jeetati e jeegom ceede men sefa woni ko gollirte bandi min Habibou Garba no tawa toon Ali Ñali e Oumou Oumar pirtiɗo e fulfulde.
Nous sommes vendredi 6 octobre 2017. La séance est ouverte.
Deputeɓe leydi meɗen puɗɗi golle ƴewtinade laabi laamu leydi kawjiɗi filla kawrol jawdi gollirteni hitaande duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeetati. Ouseyni Tinni ardiɗo suudu deputeɓe ardi pirtol golle hawrine de. Nder haale makko ni o holli mettal ɓerne makko dow ko hannden parti parti ni woni no haɗa golle sarusi yaade yeeso. O watti duudane he bandiraɓe makko deputeɓe ko watta ɓe pirti ɓalli maɓɓe ɓe gaɗi golle ɗe no woɗiri.
Ko yiɗa jawdi ndi gomnati wattata nafa leydi jehol yeeso heɓe dow jawdi watteteni ndi gaɗani do mbayle heɓe nder lebbi ɗiɗi garoji ɗi min gollan ko watta dabareji lobbi heɓe dow jawdi watteteni ndi nafa leydi.
Issufu Isaka ardiɗo fedde Zanzam Lumana Hankuri fedde deputeɓe partiji ɗi tawaka e laamu wi'i kan en durwan no watta ko laabi laamu leydi ɗi laatake laabi laamu leydi nafoji himɓe leydi fuu.
Nous allons vérifier.
Min ƴewtinto dow jawdi wattani gollidani salamuyɗe ɓerne wattaka nder gollidol mayri laabi ɗi fuu imin diidi min dawran dabareji ko watta min ƴewtina nder jawdi watteteni ndi no ɓe kaaliri ɓiɓɓe leydi naforaka e mayri
intégré dans l'élaboration de ce budget.
Biyan himɓe du ko deputeɓe fedde seede yawo warɓe gam hawrude mum en gon yeeso maɓɓe golle hawrinde de firta.
Dema hippitere wande 9 octobre duuɓi ujunaji ɗiɗi e sappo e jeɗɗi tongo tongo nder soɓɓirde région Tillaberi hedde soogeji meɗen nayi woni ko maayi njeetato mbarmi e faware joni ɗi leydi Amerika du tati maayi heɗiɗo woni ko mbarmi yeri ni no andinore nde waɗa ɓe soogeji njahana camoy nder ɓiɓɓe bomɓe tawdaɓe e looreji sappo e ko watta ɗo enda mbiye moteje nogayi kiloji mum capanɗe jeetati e yannange soɓɓirde wala to enda ɓadagal kerol e leydi Mali. Hoorejo leydi meɗen Niger e hoorejo gouvernement o woni yottina aadi makko ɗo enda hinnore makko e soogeji leydi meɗen Niger mayɗi e nawniɓe ɓe ɗo Allah waddanɓe ɗo enda jam ɓalli maɓɓe. O holli du jurginagol balɗe tati woni ko fuɗɗata hannde nder leydi meɗen Niger. 9 lewru octobre wittino du soogeji leydi meɗen Niger tata woni ko wara kiloji e kiloji keme nayi soogeji leydi Amerika tata woni ko wara kiloji keme ɗiɗi e soɓɓirde ɗo enda ñame mbi'en hoore huɗo far yannange leydi meɗen Niger. Ɗum du e soogeji leydi Amerika tawa kena ɗo enda mballaga soogeji leydi meɗen Niger gan durwididde e ɓiɓɓe bomɓe. Ɗum do ni waɗi ko mbiye ɗo enda soogeji leydi Amerika nawniɗi ɗin ɗi jarama nder nokkure ɗo enda sawrirde nder leydi Allemagne dow ko yayɓe keɓe ɓe cawro. Soogeji leydi Amerika ni tawaɗi ɗo enda ley Niger tawa kena e wallude far ndenago e ekkitide soogeji leydi meɗen Niger nokkonirta ɓe ɓiɓɓe bomɓe nder tawaɓe nder leyɗe. Mbiyani suudu meɗen paale de congrès ndu ñamey no tawda e hawrinde dekkiraɓe lamɓe be leyde yanange Afrika illukenga do durwidol en nawala mo rewbe chalbe ndaranta ko dum en le yanange leyde Afrika e fahande e durwidol hakkeji jitugol sukabe hakkeji sukabe janambe do en dan hawrine de do docteur Fatimata Jaso tawado der fedde hawjinde leyde hirdange e golleji mudu nani ko wi bandimin do en dan be television labari do majju.
Notre fierté est d'autant plus grande que ce sont
Weltara amin woni mine rewbe horebe leyde min ummoto min daro min gada dane worre gam min durwida e fi bondo o ko wonno torra rewbe do gattol jungo ministère hawjine e fi rewbe hisukabe durwo go min gatti yeso min balla farfi nyautaki lobbo wadane rewbe be na walla rafi paddol cille nangi be gaddane balla do ko watta be gada gurnan lobban do portal gal ko hawrimin min sowam bawde amin yago e horebe leyde gam kamben do be gadda balla kaji mabbe gam kepto lobbol hebe do fi momin gatti yeso o rewbe be na walla ka nangi nyawtire no wodiri be kisine do hirnyere de be portata
e de violence basée sur le genre.
Mbiyani biro fedde leyde duniyaare kawjiide filla leyde hirnange e tawade do enda Sahel be mbi be njabbi e do lawol moƴƴinol dewtere laamu leydi Togo be mbi du be ngatta do enda daande e gomnati tawe yeyi hokko nyalande nde cubaaki kin watta wodi du be ngatta daande do enda tawe dum woni be ngala gada laamu be ngatta hakkiloji mu e moƴƴinol do enda laabu demokrasi tawe tabiti fawodi. Himbe jeegon woni ko mayi en joyo mbarmi sanne e bononda lore ngaka hande subaka o do lawol dakoro kiloji mun nayi e maradi hedde e wuro no wi'e do enda gari bowe ka lore du bononda mudum wada kena e wakkati ni be jottino do enda e kamborgo lawol ko o awjo lore yeyi do enda heppondiroy e lore mu ko kaye ka samoy do enda e ndera gorwol dun doni wadi der nimbe nawni be yaraabe to enda der lokotorore maradi be bandi min Mohammed Mamman yewtiti e goto mabbe.
Miɗo tawa nder himɓe kalore saamidi min jotta kina to selete fargarim boye to ɗonnon ka yoofi laawol ika wayliɗo he himɓe naa ko ka yotti to inna cayki gon ɗon ka heɓi ka dari bonon da waɗi walla himɓe jeego o kam maayi himɓe jo kan nawni min kay he koyngal an kam mi nawni to fii bonɗo o ni lamɗo kan waddi ɗum maayuɓe ɓeeɗo minen eela he lamɗo yaafoɓe minen do lamɗo hokkumin jam e ko jam ɓandu ñaamata luumo do koro kam min pa'i minen gaɗa minen sappo e go'o tawaka nder makka.
Mbiyani jahangal ngal ministére kawjinde filla cellal ɓiɓɓe leydi waɗi heɓi yiidiɗo ɗo enɗan e fedde hawjinde dow filla durwidol ñaw ko wi'etengu ɗo enɗan kolera nder wuro to enɗan mayyayi ɗum do ni waɗi ɗo enɗan ngam yaade humpito ɓe nimɓe tawaɓe nder fedde do noyi golle ɗen goni no watta e fedde maɓɓe joƴƴiniraadu fawade joni Abdou Bawa goto tawaɗo nder jahangal ngal nani ko wi bandimi mbiyeteɗo Issouf Cheibou do majju.
Fedde
nde gollal mu woni wakkati nde wiyama ñaw kolerangu wangi guineji cawroji ɗum ɗin fo sigile fawat hano ko darta ñibdi tendeje to wonduɓe na walla o jaɓɓete kamɓe moƴƴinol ndiyam mabɓe ko yarte e kumpintinol nimɓe fuu fodde nden watta golleji muɗum jon ɗo miccitinolngol min gonɓe ɓe gandanaɓe ni woni ɓe gaɗa kumpintinol nder batuji dewle e lamruji en to filla nafakka ko laɓala waddata ɗum ɓuri suludemo galle ɗo ñaw uji kewɗi keɓte iri ko kolera ɗum
dasu anubo kolera.
Commune mo Sasumburo heɓi maire keso mo inde mum inditiraɗo en dan Zainadou Saydou mo niɗɗo parti PNDS tareya caggal nde o hemno nimɓe jeegom do yeyi o hawoy mo filde mbiyeteɗo Abdou Mamouda keɓɗo nimɓe joyo mo parti MNSD Nasara ɗum doni kiccuɓaki waɗa kenana caggal nde maire kiɗɗo on tumano e ñamol ceede ɗum woni do filla connirol ñamri koyirna ko gomnanti yeyi waɗoy. Fedde sukaɓe latoɓe bal ɓe ɓuray duuɓi sappo e jeegom ɗum woni wi'etede menakade noonni yaaɓe to enda ano to latol bal ko leyɗe duniyaare wonnoɗa to enda leydi end hande woni ko fuɗɗata to enda nder leydi ndi dun deni biyan be sukabe be leedi meden Niger e lawal mudun aranani e yaade fotto to endan e pi de bal kopilaki coupe leede duniyaro der pelle nogay e didi tawade to endan pelle leede Afrika nayo no njam fotto to endan jegom yaade nogay e jetati lewru octobre du ujina didi e sappo e jetti garo o der galluje mawde de leedi dem leedi Niger no tawa der groupe D mo leedi Brazil e Espagne kampe leedi Corée du Nord tawalem be sukabe mena be burayi dubi sappo e jetti no njahan jango asawe jetti lewru octobre potta e to endan be leedi Corée du Nord to endan Kochi
Studio Kalangu
Sigilaji Studio Kalangu
Agades
Do Radio Sara
Lamba Chapande Jena Ejeti FM
Alik
Do Radio Kausen
Lamba Chapande Jena Enai FM
Gingimi
Do Radio Dilerem
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Kabalewa
Do Radio Mambio
Lamba Chapande Jena Ejenai FM
Dogonduti
Do Radio Dallon
Lamba Chapande Jena Didi Tobere Jetati FM
Walam
Do Radio Baru
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Tera
Do Radio Liptako
Lamba Chapande Jena Ejetati Tobere Jeti FM
Dokoro
Do Radio Muria Dakoro
Lamba Chapande Jena Ejoy Tobere Go FM
Nyamai
Do Radio Scoot Mukartaji
Lamba Chapande Jena Tobere Jena FM
Madawa
Do Radio Sarawnia
Lamba Hembre Didi Tobere Go FM
Tanut
Do Radio Damergu
Lamba Chapande Jena Ejena FM
Studio Kalangu
Engarta e yewtere meden pindinol dum woni lay hippiter nde sogeji leydi meden Niger e di leydi America ngadana to endan tongo tongo dum woni mbi'en do endan ana favare joni fuditi rafi ndena gudo endan der leydi meden Niger dum sabi do endan ba ko du tawa mbi'en sogeji compagnie sogeji leydi tuba koobe no tawa do endan der leydi meden Niger de dum e woni ko dum taybi docteur Dikko Abdourahmane John Andale do filla bibbe bombe nani ko bandimi Mustafa Mamman Sani Mozender yewtidi e mako do challalol o famina nimbe do majju.
La cause première de cette attaque c'est
le woni no hoynana bombe be lawlo warde wada kippitaakiji di fuuni kerol chakaleede meden de e leydi Mali do mo be gon kejo ray sanne non fu ummido fu no waawi naata wurto no hidiri denne ko haani woni dun yewtino no wade ko kerol gol do make no wudiri bombe be ko naati gadi kippitaaki mu en sey doggina to e leydi Mali wakkati sogeji leydi Niger e America tayniibe tawi be tunnama sey be chaami dar tunnirgal ma dun du wadi ko himbe dubbe maayi irni he bandum kewdum woni no wada bombe be no kegino handen ko himbe gonno jamu ko en woni noy haani wade ko no kuje de do make no wudiri fa bondo fu waawa naati wadi goddum der majje de ceewama der cekantaraaje de himbe hewbe gonno jiro do kaborde misali sogeji leydi France America bombe leydi Nigeria Mali e Algeria en fu no tawe der nokkuje de denne ko haani woni ande mo en kalfina domol nokkuje de kalfinaabe bendu tarsino domade gam pelle bombe de gala leydi worri dije misali ton Iraq wumpere mabbe wonno e cankitaama be gala to joodo dundu waddi be har meden ko be gari do der Sahel odu tuba ko be leydi France America be goni ibe tefa leede tawade der fedde G5 Sahel fedde duruy dor he mabbe de no kaani joodo ceewa no wadi ko himbe majje paami ko hana gomnatiji mabbe tan kaani tarsino durwida he bombe amma bi leydi fu bi leydi no haani ummo daru durwa ko watta hakkilo fukkingo hebake der leydi mum leydi Niger du ada labi ko watta himbe mayri balliri sogeji mayri har kokko habaru heba bondo fu naati to hebi wumpere to suudo
en jettan do endan Ali Nyali ummu Umaru firta ben halaji di e dengala fulfulde joni min Omar Hamad do wonto bi amen kibaruji mede fulfulde tilake en jettan du faware joni biyetedo Adama Dawachi ballir en on ko kibaruji di jotti en e wadde e Hassan Tawai tigi do endan masinaji joni wala fukko bammi sana wi'a biyetedo mama ada waran wadda kando ka kibaruji e demgal hausan kore kirtan to janhirti